SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
galab wanaagsan dhammaantiin ba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan waa galab talaada bisha febraayo ay tahay 27 sanadka 2024 magacaguna waa xasan jaamac wararkana waxaa ugu waaweyn macluumaad laga helay shirkadaha ugu waaweyn ee dalka australia ayaa muujinaya in farqi weyn uu u dhexeeyo mushaarooyinka la siiyo ragga iyo kuwa haweenka booliska new south welesna waxa ay sheegeen inay sii wadayaan inay baadi goobaan maydka jesse bird iyo luke davies macluumaad ku saabsan farqiga mushaar ee ragga iyo haweenka oo ay bixiyaan shirkadaha ugu waaweyn dalkan australia ayaa banaanka lasoo dhigay markii ugu horreysay taariikhda iyadoo hay-adaha gaadiidka kuwa dhismaha iyo kuwa macdanta qoda ay yihiin kuwa ugu daran oo markaasu farqigu uu aad u badan yahay shirkadaha diyaaradaha australia Qantas, Jetstar iyo Virgin ayaa sidoo kale la sheegay in farqiga u dhexeeya mushaarooyinka ay bixiyaan oo ay siiyaan haweenka raggu ay u kala sarreeyaan booliska ayaa sii wada baaritaanka ay ku doonayaan inay helaan maydkii luke davies iyo jesse bird kadib markii la xaqiijiyey in booliisku uu ka jawaabay telefoon loo diray hay-adda emergency-ga ee 000 uu ka yimid telefoonkaasi mid ka mid a lamaanahan booliska new south wales ayaa sheegay inaysan weli waxba ka helin baaritaan ay ku wadaan guri baadiya oo ku yaala bangonia oo 200 oo kilomitir ku dhowaad koonfur bari ka jirta magaalada sydney laakiin ay weli dadaalkooda sii wadayaan ayna aaminsan yihiin in aagaasi ama dhulkaasi laga heli doono cadeymo ku saabsan waxa ku dhacay labada nin premierka gobolka new south wales chris mins ayaa difaacay taliyaha booliska ee gobolkaasi oo dhaliilo loo soo jeediyey sida ay uga jawaabtay dilalkaasi u dambeeyey taliyaha booliska gobolka new south wales karen webb ayaa ku tilmaantay dadka dhaliilsan kuwo nacayb ka buuxo kadib markii xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka uu ugu baaqay miss webb inay noqoto hogaamiye adag waxaana uu ku eedeeyey sarkaaladan ugu sarreysa booliska inay lumisay taageerada saaxiibadeed waa qeybaha kale ee booliska ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan australia scott morrison ayaa khudbadiisii macasalaamada ee ugu dambeysay ka jeediyey maanta baarlamaanka taasoo noqonaysa tii ugu dambeysay ee baarlamaanka uu ka jeediyey ka hor inta uusan ka fariisan siyaasadda mer morrison ayaa khudbadaasi jeediyey maanta oo bishuu 27 ahayd taasina waxay soo afjaraysaa 16 sano oo uu xildhibaanka ahaa baarlamaanka federaalka madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa sheegay inuu rajaynayo in xabad joojin dhex marta israa'iil iyo xamaas ay gaza ka hirgasho dhammaadka toddobaadkan wadahadalka ayaa mar kale dib uga bilowday ayaa la yiri dalka qatar iyadoo wadahadaladu ay usii gudbi doonaan qaahira si loo xaqiijiyo in la sii daayo dadka afduubka loogu haysta gaza iyo maxaabiista falastiiniyiinta ee israa'iil u xiran madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in ciidan reer galbeed ah oo la geeyey ukraine aan meesha laga saari doonin mustaqbalka mer macron ayaa ka hadlayay kulan ukraine looga hadlayo oo ka dhacay baris kaasoo ay isugu yimaadeen 20 dal oo yurubiyaana oo ka wada hadlayay markaasi colaadda ukraine tan ayaa imanaysaa 2 sano kadib markii ruushku uu dalkaasi ku duulay dhanka cimiladana maanta magaalada melbourne inta badan waa cadceed iyo 30 degree magaalada sydneyna waa daruuro iyo 26 halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 65 oo lacagta maraykanka ah